Get free music on mdundo.com.
China boy, Baraka Oske.
It's a Vision Record sound.
Moyo ni natamani, kukupata ni kuweke ndani. Niwe na wewe milele, usije niache ni baki taira. Ukipendwa ringa sana, wenye wivu wajinyonge mama. Tuepuke na magonjwa, yasije tukuta mwezi yontalia. Ujue kupenda wewe daima sikomi. Utambue umenifumba na macho wengine sioni. Usikie kilio cha penzi kutoka moyoni. Ninganganie tupigane mabusu wendio yangu mboni. Kama mtoto dede deka nikubembeleze. Kama mtoto dede deka kama na